Kori jam hirti mo eden gondi yamde joy witter ke mintaji sappo e joy kibaruji men e fulfilde ko min Omar Hamba Janga taw nani ko e kibaruji modo nani mbi ani ano chodi taki company Orange Niger ko wi ano dun lata ki gonga wona dudu rimbo kan sodi ti dun bako kan handi e majjum yeru no secrétaire général won syndicat golobe Orange Niger on faminiri on nana dun de kibaruji meden nani ande der kibaruji meden min kalana on ballaga ko pelle kawjide dum won domol jolodi ladde ngoni no ngada gam jonde lobbere hebe hakkunde majji e nimbe wuro tondi kanjia filinge nani yewtere meden pindino hande haltana no ministere hawjine filla balla e yurme deji woni no hojirana teddengi nimbe be latibe dum woni juwole ndiyam ngoni no nyama der leddi Niger kori jam hirti am yerno kalinomi e der ko e kibaruji meden sappo e go on nimbe kan woni ko mayi jeedido mbarmi bittino a loktorore mawde de zender je nayo gondo njara to loktorore de mata mede dum woni dimma bononda lawol lore gaddo kengam farla saraga kiloji tati e mata me do lawol kanche yerno bandi min tawado mata me on heberi habarum dum dun loreji didi kam en jeyi pottoyi de tawidu ngota der majji dum won ko biite farmo hite mum gote kan wonno jaba wodi du bako biye dum woni habbini be no tawa do lawo gol gan jewtinaade dum woni dereji loreji kampani kawjido challali dum woni gollirtede biitode Orange Niger morimbo wino sodi take on dun tabi tayi mane mbiye morimbo wino no soda on dun tabi tayi gina ama yerno secrétaire général syndicat golobe Orange Niger on faminiri rimbo mo cede mun tawa der cingol kampani o kamhani sodude o kampani wodi do ni fabien de habiyete do hasimi Tournau Ali o mo micentida dunini nimbe ana o wi fawari joni hunde fu ko tawa hen non dum woni o famina nimbe seni kampani on no soda non nani ko wiru ke atto Adrama noddi do me challalo
c'est pas encore confirmé mais
tabintinaka kay amma ko wadon gander dereji cingol kampani dum wi iko be cede mu en tawa wakkati kampani on no singe fu no bawi codito kampani on de ni om sonni bani du ko kampani Orange o wadi anne sonnerde tele sel RCA deni be cede mu en tawa der cingol makko on bi iko kan en kawran sembe mu en codamu kambe kana sonnirede mu minen kay mu sonnira fu no go filla amin minen gollobe ben kam bursulu de min kam fu e filla mu jinde fondita arade min gollirta den misali internet 4G on mu filla mu kan wona no wadi handen der leedi meede ardi do geto du hebe bawdo famani golle kampaniji telefon
avant prendre le monde de télécommunication
nani mbiyen tindinde nimbe e wallude remobe be komini tondi kanjia departement mo filinge latibe jolodi ladde ngodi no bonnina gese mun dum woni mana ekkintinol ko pelle kawjido domol tereji di sigili der ko watto wuroji nogay kettine ko wobbe der mabbe hebbe tinkino gol wi bandimi Musa mane bi Hassan Momini
ganjuyeyi mata kanci
hakkune ame imma gelodi ladde mutsala onno goto kan idi jaha nata der gese ame idi bonnina name in hanade non men gala mutsala ba gotun imajji joni de men kebi nangalol men kokka ma cede men codo bisaji men dur
riyal man yang irim kagu kuru
wallahi rigori sinade
jonde ami he majjini sabi an yettore Allah gan garki majji do tondi kanji nafi himbe sanne himbe no garano daradi no wodi be leedi Niger no wodi juwambe leede Yasin no wodi du der warobe be be deni himbe boori himu no bawi gaddani himbe mo ereji
kewdi
hande ni wadi duubi nay ko hitande fu miden kokke ujunaji tattati ibe mboyi waddan demi marudu dum fudu dalila tereji din
ni do rekandal se soro bo
kengan non to en dambi en raba der maroko bi leddi Niger biyetede Issoufou Abdourazak Alfaga hebi kase njama ku tammal kange burgal darja ko tay kondo ko kiloji dum woni teddirka chapande jeetati e jeddi to fijo didabo ko leyde Afrika farhede duniji do yerno biyetedo madame Tidiane Bibata Musa Hassan famminir horejo bibbe leddi Niger nan bi ardido bibbe leddi Niger yaabe to enda o fammini e wiide ko farjido leddi Niger illu kengan no tawanjo yabo far ko biiten paddol balure e juude dun do bi en leddi Niger arama don far box don doni faande bi biete do Abdul Kader Kimba bi leddi Niger kan woni joho far hantode den Nani malfaji bitedi AK-47 njegom e chudi munjabe ko lati jabe ujunaji jegon tawa ndermun e fawar joni mbien ano togore jabo tonde jabe kampe malfaji didi bondi bitedi FM e M-Witte dungwani hano dima gineji bondi kwa zandar maji agadezi nange altine jabit oto enda ama tal tal wuro tawango kiloji hembre e chapande tati e joyi e wuro agalure agadez don doni mbi nimbe nayo be juude mun tawa der mun kambe ngoni ko nanga e lore ngonka no gollira ka yerno bandi min on hebiri habar on wakati no yottide biyetedo letena colonel Abdoulaye Toubi mo gendarmerie sogeji mali mbi enjoyo kan woni ko wara kenga alarba to endan hakkunde leydi mali wakati no wadobe jihadi njano tunni noynobe ko be jey be mayi mbi en doni sogeji leddi mali mane golli tirdi gineji sogeji leddi mali kewdi kambe woni ko jey bono yeruno fedde leddi france awjinde hokkugal habar wuji witende afp halir dom duno wobbe kambe ngoni no ngada jahangal ko sogeji leddi mali no dewtol mabbe ko jey chamoy der tunnir gangala hakkunde ombori e mbi en boni yeruno habar on warti Nani bien inates wuro non tawango der commune Ayaru bien nimbe wuro mun fundili ilu sappo e joyi lewru je jabbido chagal kolamido bella be kalfina nodo lamu on nimbe be andaka fumo en non barno dom yeru no Abdoulaye Aga Ismaga wi mer mo inates wadi du o famini wiide ko ibe tokkiti wallirede fedde leede duniyar hawjide ballaga witende pam tokkiti no wallira nimbe gureton Abdoulaye Aga Ismaga nani ko wi Abdourahma Dai
Illa kalfinano lamo endan wara min mata fu hunde wande kasen fere hande ndeke dun deddini ninum tawidu kon nan kerol himbe wuro ina tesngo fu eggi hoti to enda ayru be jodakele l'école ton so geejidu kon nan wonder wuro ngo enda jonka yiseni wombe hono sengo sengoji kayno ngodi himbe ben enda be gadene ballaga har nyamri pam kawon fedele duniya hawjini filla nyamdu kawno wadana be nyamirdi endam do dubbe jeewena til sub hokkede ben endam kambe gono be kokkato wakal mo kalam o kay mi anda fodde ko be gadi foti debbe gaddi kay joy hore mudum mobilaji mabben don dardi e gauri he bay yottade to himbe ngoni alla e ono cele e cie ko no ila dum enda
nani bi en commune mo sinder tawado der region Tillaberi Badion ndiyam mayo na nyamube yeru no mer on famminiri Chagal duni futan hitande kondia don nyamuno lokoloji tawadi ndir dude yade gese maro e labi nimbe wuro ngonko watta ujunaji njegom fahande no domi egi nede yeru no Hassan Sita mer sinder on famminir Raylat Soumana ketno no dudome chalalo hande subana.
Après la situation des inondations
Gada eto bonon daji diyan dam der classe uji goti ini sukabe ben jodi jangi hikka hande ndunu diyan dam worri da chat ko waduno rawani dum to wartu kaden himbe ben umaki du darnu kure den deni gomnati wadi annanyi ude classe uji gom to saito o walliri himbe be ciotta to be tawa sarusi sapeur pompier MBI ko dereji no kure de ewama amma wala ko dum wi'i do majji miden kedi ni ko wi'e amma der balla fedde wallirore gom min kebi min nyibi classe uji tatigo no wodi walliroobe gom biube nyibanam be loktorore de ni umminol mabbe gol wadi denne no hani dum wi'a goddum do dereji wuro
nan bi e maire commune Dabaga region Agadez wadi dimma bonondaji ndiyam gaddo wakati no dum wonno ko bi'en gorol telwangol hewuno Allah e tobo ndiyam mango wango illu sappo e jeego leru uti jabbido kettina Mohamed Agali maire on ko wi Moussa Mamman illu Agadez
Nombre de ménages sinistrés
galleji ko ndiyan dan endan naati bonnini wonana ujune e sappo e jeenay dum dartinaad ko ndan himbe ujunaaji jeddon e hembre e chapande jeego moto pompe ko yarnirte dum endan kandu keme tati e chapande joy e tati woni ko ndiyan dan yaadi bulli hembre e chapande e tati du ko ndan dan bonnini autorideji du ko ndan pangaluuji million e ujunaaji keme jeetati e chapande jeetati e jeenay e keme jeena e sappo e go'o tiyoji hono jaaroji ndiyan di millimetreji ujunaaji capanɗe jeɗɗi e tati e keɓi jeɗɗi e capanɗe jeego e jeɗɗi ko ngol waɗi ɗum endan ngol wittiti togol wowno haadde ɗon noon hinni no waɗa cali 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 ɗi hinni no ɗila no naata no bonna ko woɗi ɗin endan ndiyan ɗan endan wubbi dillidi hectare uji ujunaji ujunaji albacce gollitirkono ujunaji ujunaji ndiyan ɗan wubbi wittodi an kayni bonanda o mawni sanne
le dégât est énorme
lasso e lewru ut ko duuɓi ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayi e studio kala nguudo radio ji capanɗe tati e jeetati ɗi gollidita
fuɗɗen sigilaji gakkol habaruji e rewɓe gaddanta bandiraɓe muɓeen rewɓe
talata fuu gaɗɗa kokkol habaruji e bellare
fulfude
hawsankore
jarmare e francire
kettine yewtere pindinol ko studio kala ngu dow laabi ɓurna lobban
yamne joygo e mintaji sappo e joyi lasara fuu no woodi batu jooɗo kaale
ko rewɓe gaddanta bandiraɓe muɗum rewɓe dow jonne duniyaaru e cellal ɓannu
jonka e garta e yewtere meɗen pindina ɗo nder leydi meɗen Niger yerno ɗum wowirse ni ndungu toɓɓi fuu ndiyam ɗan no waɗa bonondaji nder nokkuje keɗo bonondaji laatiɗi hitande fuu na guineji bonu nimɓe maaya e dabbaji du konda mbata ɗum saabi kono wajibi nimɓe faabe mballe yaade to ministére hawjinde filla mballa e yurmendeji Soumaila Garba ardiɗo Sarusi kawjiɗo gam hisinde nimɓe bonondaji nani ko wi Alassane Kouzi Mouhamadou
gam faabade ɓe ndiyam bonni nani waɗi ko ministére kawjiɗo filla faabade ɓe bononda hewti woni no gollida sarusuji gomnati gom kam fuu e pelle leyɗe yaasin gaddanoje himɓe balla nani ko Soumaila Garba ardiɗo sarusi kawjiɗo sigilaji ko hisina himɓe bonondaji wi'i gam famtinde himɓe dow sigilaji maɓɓe ɗi
Nous sommes le ministère chargé de la coordination.
Minen woni ministère hawjinde filla ko darto bonondaji ko ndiyam watto hitande fuu. Min tuugata kona e dow ko faabotoɓe himɓe wiyeteɓe sapeur pompier en gatto. Sabu kamɓe arto yaha faabowo himɓe so ndiyam naati ɗum en. Caggal ɗum ɗon ɓe gaɗan dimma bonondaji ɗi no foti. Minen konna min ndaara dimma on endan min paama himɓe ɓe ɗume hani ɓe mballitire. Ministére kayi wallana hoore muɗum jawdi nde sindi fa wiya kanni ko kokkanmi ni. Ka non woni miɗen godi wallitiɓɓe nonni fa hande gomnati no wodi hono lessa muɗum dow fi on ɗon ko woni hono bureau premier ministre caggal mum du konɗan miɗen godi fedde nde min joƴƴini filla bononɗa ndiyam fedde nde endan altinere fuu yande tati lasara eɓe gaɗa jooɗa kaalen batu hawtade e wallitiɓɓe maɓɓe gam ɓe ƴeewa ko waɗi le ñalaɗo ƴaɓɓiɗɗe endan daari to ballaga hani waɗede
pour pouvoir venir en aide aux personnes sinistrées
oɗon mbawi lintani min iri ballaji ɗi gaddanto himɓe ɓe ndiyan ñaami
nous avons comme je l'ai dit des
min godana wallittoɓe min kañum e fa hande ndu dabareji laatiɗɗi min mbiyatto dow ko yaawi yaawi ballaga kamin mbita RRM min kokka himɓe ɓe enda arde fuu daage e sowoji min jogotoɓe ɗu ley nokkurto ɓe tawa ɗon endam ko wattu lewru bomburu fadde gomnanti no yaano wadda ballaga muɗum kandu wattana ñamri ɗum woni gawri en ɗum woni fa hande en ko nandi e maaro en enka ñamduji ni ko heewi sanne
que nous aminons aux personnes des inondés des sinistrés
irsa rusi ministére moɗon o wala de région ngiji reedu leydi noy gonɗo oɗon gollira ton nder reedu leydi gam faabade himɓe
dans l'organisation du ministère il a été dit que
nder sigila amin o endam wi'ama kedde himɓe golloɓe dow inde faabotoɓe lawlawɓen endataɓe ley reedu leydi kañum woni komin gollititto kamɓe ɓen enda waltitomi e gollal ngal tawama du gonɗan ni min puɗɗi miɗen jaara himɓe am nder région ji sabu région ji nayyi fo min jaari golloɓe ministére amin ɓen enda kam woni di famaradi tawa e tilabéri région ji nayyi ko riɗɗi du gonɗan yaade yeeso seeɗa kala min jaranan ɗum himɓe
Les quatre autres régions auront, inshallah, des représentants du ministère.
ɗawonta kibaruji meɗe fulfulde tili jonka wala fuu ko mbawɗe wiide sana jomri la taala hewtin e jango to mi gaddata on goɗɗi kirtanta jam hirti
gaya do radio fara'a
lamba capanɗe jeenayyi toɓɓere e tati fm tesawa
do radio tarmamoi lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm
birnin konni do radio niya
lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm belleya
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum